Yani mimi nawe, nawe, mimi nawe. Yani mimi nawe, nawe, mimi nawe.
Say, baby back it up, baby sip it up. Wona taka nini twende downtown club. Aya panda kwenye bima, wona taka ya sinsima. Ugare mkiss to my bima siyo jina. Me I got love for my women, see my popo. You my cocoa and my sugar honey. Kwa nini gani, nimekuja club na nihitaji honey. My baby wanna your dress, wanna kill no chepis. Navo kupeleka right in the left, mina penda okay.
Napenda kulinyonga kidogo, ya ya ya. Bilo na umenya muogo, oh ya ya.
Oh my god.
Wana nuna nuna, wakituona. Wana guna guna, wana sunona. Ulivyo nona nona, wano nongona mama. Nongona mama. Nikizipata Dubai, baby I wish you were lying. Umenikonga ya nisifai. Baby no 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 no. Nikizipata Dubai, baby I wish you were lying. Umenikonga ya nisifai. Baby no no no.
Minapendo kenda kauna rudi, kauna tingi shaga makusuri. You got a big booty, yani easy unani switch moody. Back, back, down, Benny. Talk, talk, baby, what you saying? Uli acha wengi, walo chali chini, I'm dying. Baby, I'm lanky, wanawe na shine, so waniache ni
kai. Napendo kilinyonga kidogo, ya ya ya. Bilo na umenya muogo, oh ya ya.
Oh my god.
Wana nuna nuna, wakituona. Wana guna guna, wana sunona. Ulivyo nuna nuna, wana nongona mama. Nongona mama. Nikizipata Dubai, baby I wish you were lying. Umenikonga ya nisifai. Baby no 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 no. Nikizipata Dubai, baby I wish you were lying. Umenikonga ya nisifai. Baby no no no. Kata, kata ukomeshe walonuna. Michezo ya bata, bata noko nyumo livotuna. Yeah, rumba chakacha, kacha hata tembele utachuma. Yeah, unani kosharo, baby give me more.
Baby give me more.
Baby give me more.
Baby love.
Your aunt ha.
Baby love.
Wambie, wambie, wambie.
Wana nuna nuna, wakituona. Wana guna guna, wana sunona. Ulivyo nuna nuna, wana nongona mama. Nongona mama.
Nikizipata Dubai, baby I wish you were lying. Umenikonga ya nisifai. Baby no 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 no. Nikizipata Dubai, baby I wish you were lying. Umenikonga ya nisifai. Baby no no no.
Oh my God, it's better sound.